Gimme that guy up.
Tee that guy up.
Gimme that guy up.
Kasabun. Kasabun. Kasabun.
Gimme that guy up.
Say no. What a tricky drop down.
Gimme that guy up.
Say no.
Na tuko tuko tuko. Boss.
That.
Tunakubali. 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 Confeso. Kubali. Sauti sawa na hii maiki mekubali. So iko power na mafansa mekubali. Swaga na yata madema mekubali. Kuteka tamu kachipoka kikubali. Kueka tamu matapune toli kubali. Tida kama timina kubali. Mtina kubwa walisa kubali. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. Tunakubali.
Nimekubali umalizaga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. Hence the name Mad Tracks, aka Mad D. Kuiba chats, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Kansoli kifika, mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waibisha.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Give me that ganso, utakubali. Inile track inafanya unasikia kukamata manzi. Ukimtupia lugha na kisha akikubali. Ukifika kejani shuma inarara da. Nilikuwa blinded. Nikakubali manzi kufungua sauti anaongea kama mwakazi. Ule nilijitoa ni mteja apatikani. Kwani hata we ungekubali.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Nianza na ka selfie, wakakubali. The cancel ni moto wakote ambali. Tukatoa nyongwa, ngoma ya kubati. Nikaanza kuimba madem, wakavua pan pan. Nisha kubali, mini babi. Na ombido wiu vuta chini ya maji. Na sisiri mungu pendanga majani. Na penda wade sexy, kweli mini visi.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Ngoi wong kaya.
Shuaga nayo.
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 Na tuko 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 ni boss.
Tunakubali.